misan nikal dada lisan nikal funta daba watan nikal aqli daba sidan wadagushu hela
Shall I get a guy? You know, to be a yakis. Take a little shell.
ma hadan laga shidin dabog ma waqtigu kali kuma daldalin duruftuna kula ma dalan waya hadunidiyo lurkisa dadkuba waa kula qabaaye kasaar noloshaada dayro haquusana daahin kaasho kasaar noloshaada dayro haquusana daahin kaasho Shadow, the